Yeah, yeah. Nigga P. This is Matrix, man. Matrix, man, nigga. Yeah.
Banga.
Mbishe zango mengi, wanga ni studio. Wanaulize track vipi mbona zindi radio. Na wambe watili yo, zikenda ni video. Watakaji wa vipi, mtawaribia goli yo. The way I treat, this is street ni mtiti. Sio mtana shati, kichwa yangu ipo smart. Anzise barangatu, kutane na mseti. Na usinambio na nipenda, unipendi kama noti. Mwambie ni nshakwa dingi, asinifoke. Asilete mingi, mentaleta maseke. Slow kweli utapata ustoke. Don't wait shukrani za punda wa mateke. Umeshindwa kunishimba lazima uniogope. Hip hop meshangu saya nini niongope. Unanijua haunijui bas tuliza hizo pepe. Switch off shobo omba rhyme scoope. Siogopi failure usidhani nime quit. No nime change way but I'm sticking to the target. Nafungwezi bracket kisha naingia market. Nafanya mandingo wana watane wallet.
What's on the wallet? Ne watumwa indirect.
Hey.
Ne watumwa indirect.
Check up.
Ne watumwa indirect.
Hey.
Ne watumwa indirect.
Check up.
Ne watumwa indirect.
Hey.
Ne watumwa indirect.
Check up.
Ne watumwa indirect.
Miluzi mingi dogi wanna lose take care. Shazi mingi dabi day don't play fair. In the middle of the war kubugi ni kumba fair. Zima hizo kelele kwa mbishe sina share. Umate tusake ni pote. Unajua ujua bila mungu si chochote. And easy minimal usuku mkivyo vyote. Saka venye unaweza omba dua zake zote. Anytime, any day kikubwa bumzi iko. You can become the hero from hapo zero. Penny simple become the zero from hapo hero. Kama utajikompe kumbe unajikompe. Na mavichwa box vichwa zero.
Na maniga zero.
Yeah.
Brandi ni kubwa mjuba, uta wakiria. Wizi ni zima mjuba, shauka naga wire.
Nipo wireless, high technology. Upo analog, yeah.
Hey, upo analog, bab. Ne watumwa indirect.
Hey.
Ne watumwa indirect.
Check up.
Ne watumwa indirect.
Hey.
Ne watumwa indirect.
Check up.
Ne watumwa indirect.
Hey.
Ne watumwa indirect.
Check up.
Ne watumwa indirect.
Hey.
Ne watumwa indirect.
Yeah. Hip hop machine. Watumwa indirect. Wizi nizima babu. Yeah.